pamoja, niomba Mungu kutia bati tunija moto. I really love you baby, I really need you Annie, I really love you baby. Minakupenda baby, minakutaka Annie, minakupenda baby.
In my chunya, oh nakupenda milele na milele. In my chunya, oh nakutaka milele na milele. In my chunya, nakutamani. Sweet love my baby, I need you my baby. Sweet love my baby, I love you my baby. Sweet love my baby, I need you my baby.
Atasema ni wacha wewe Kenya kenani emwero akwero kwa nopari. Iwia biwigu kaduno achiri safari. Ikichana biti ugal kere ningo wangi maro sukari. I really love you baby, I really need you honey, I really love you baby.
Walori longu rongbeng, wangi elara, wangi elara. Wamadara, wamadara, wanambia, wanambwe, washamu, washamwe.
My baby, my baby, my baby, baby.
In my swinga, oh nakupenda milele na milele. In my swinga, oh nakutaka milele na milele. In my swinga,
nakutamani.
Oh, sweet love my baby, I need you my baby.